Essula ya 5:1 Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, laba, ndireeta ku Babuloni ne kw'abo abali mu Lebukamaayi embuyaga ezizikiriza, era nditumira Babuloni bannaggwanga abalikiwujja, n'ensi yaakyo baligimalamu byonna, kubanga balikirumbira enjuyi zonna ku lunaku olw'okulabiramu ennaku. Omulasa aleme okunaanula omutego gwe, so aleme okweyimusa ng'ayambadde ekizibawo kye eky'ebyuma. So temusonyiwa balenzi baamu, muzikiririze eddala eggye lyamu lyonna. Era baligwira mu nsi ey'Abakaludaaya nga battiddwa era nga bafumitiddwa mu nguudo zaakyo. Kubanga Isirayiri talekeddwayo Katonda we, Mukama w'eggye newaakubadde Yuda, ensi yaabwe ng'ejjudde omusango gwe bazza eri omutukuvu wa Isirayiri. Mudduke muve mu Babuloni wakati muwonye buli muntu obulamu bwe, temuzikirizibwa mu butali butuukirivu bwakyo. Kubanga by'ebiro Mukama mwawalanira eggwanga alikisasula empeera. Babuloni kyabanga kikompe kya zaabu mu mukono gwa Mukama ekyatamiza ensi zonna. Amawanga ganywedde ku mwenge gwakyo, amawanga kigavudde galaluka. Babuloni kigudde mangu ago era kizikiridde. Mukiwowogganire, muddire eddagala olw'obulumi bwakyo, obanga mpozzi kinaayinzika okuwonyezebwa. Twandiwonyeza Babuloni naye tekiwonye. Mukireke tudde buli muntu mu nsi yeewaabwe ye, kubanga omusango gwakyo gutuuse mu ggulu era gugulumizibwa okutuuka ne mu bbanga. Mukama ayolesezza obutuukirivu bwaffe, mujje tubuulire mu Sayuuni omulimu gwa Mukama Katonda waffe. Muzigule obusaale, munyweze engabo, Mukama akubirizza omwoyo gwa bakabaka b'Abameedi, kubanga okuteesa kwe kuli eri Babuloni okukizikiriza. Kubanga ly'eggwanga Mukama lyawalana olwa yeekaalu ye. Musimbe ebbendera okwolekera bbugwe we Babuloni, munyweze abakuumi, muteekewo abakuuma, mutegeke abateezi, kubanga Mukama ateeseza n'okukola akoze ebye yayogera kw'abo abali mu Babuloni. Ayi gw'atuula ku mazzi amangi, alina ebyobugagga ebingi ennyo nnyini, enkomerero ye etuuse ekigera ky'omululu gwo. Mukama w'eggye yeerayidde yekka ng'ayogera nti, mazima ndikujjuza abasajja nga bulusejjera era balikukuba olwogoolo. Yakola ensi n'obuyinza bwe, yanyweza ebintu byonna n'amagezi ge, era yabamba eggulu n'okutegeera kwe. Bw'aleeta eddoboozi lye, wabaawo oluyogaano olw'amazzi mu ggulu, era alinnyisa emikka okuva ku nkomerero z'ensi. Akolera enkuba enjota era ajja embuyaga mu mawanika ge. Buli muntu afuuse ng'ensolo so talina kumanya, buli muweesi wa zaabu ekifaananyi kye ekyole kimukwasa ensonyi, kubanga ekifaananyi kye kisaanuuse bulimba, so mu byo temuli mukka. Bireria, mulimu gwa bulimba, mu biro mwe birijjirirwa birizikirira. Omugabo gwa Yakobo tegufaanana ebyo, kubanga oyo ye mubumbi wa byonna, era Isirayiri kye kika eky'obusika bwe, Mukama w'eggye ly'erinnya lye. Gwe mbazi yange erwana, era ebyokulwanyisa byange, era gwe ndimenyesamenyesa amawanga, era gwe ndizikirizisa obwakabaka, era gwe ndimenyesamenyesa embalaasi n'oyo agyebagadde, era gwe ndimenyesamenyesa ekigaali n'oyo akitambuliramu, era gwe ndimenyesamenyesa omusajja n'omukazi, era gwe ndimenyesamenyesa omukadde n'omulenzi, era gwe ndimenyesamenyesa omulenzi n'omuwala, era gwe ndimenyesamenyesa omusumba n'ekisibo kye, era gwe ndimenyesamenyesa omulimi n'omugogo gwe ogw'ente, era gwe ndimenyesamenyesa abafuga n'abasigire. Era ndisasula Babuloni n'abo bonna abali mu Bukaludaaya obubi bwabwe bonna bwe baakola mu Sayuuni, mmwe nga mulaba, bw'ayogera Mukama. Laba ndimulabewo, ayi olusozi oluzikiriza, bw'ayogera Mukama, oluzikiriza ensi zonna. Era ndikugololerako omukono gwange ne nkuyiringisa okuva ku mayinja, era ndikufuula olusozi olwajja. So tebali kujjako jjinja okuba ensonda newaakubadde ejjinja ery'emisingi, naye onoobanga matonga emirembe gyonna, bw'ayogera Mukama. Musimbe bendera mu nsi, mufuwe kondeere mu mawanga, mutegeke amawanga okulwana nakyo. Muyite obwakabaka obwa Alalati ne Mini ne Asukenazi okukikuŋŋaanirako. Mukigabire omugabe, mulinnyise embalaasi ng'obuwuka obuliko obuwooya. Mutegeke amawanga okulwana nakyo, bakabaka b'Abameedi, abamasaza baamu n'abasigire bonna abaamu n'ensi yonna gy'atuwala. Era ensi ekankana erumwa, kubanga ebyo Mukama bye yamalirira eri Babulooni binywera okufuula ensi y'e Babulooni amatongo nga tewali abeeramu. Abasajja ab'amaanyi ab'e Babulooni baleseeyo okulwana, basigadde mu bifo byabwe eby'amaanyi, amaanyi gaabwe gaweddewo, bafuuse ng'abakazi, ennyumba zaakyo zookeddwa, ebisiba byakyo bimenyese. Mataliso omu alidduka n'okusisinkana ne munne, n'omubaka omu okusisinkana ne munne, okunnyonnyola kabaka w'e Babulooni ng'ekibuga kye kimenyeddwa enjuyi zonna. Era basoonookerezza amawungukiro n'endago bazookezza omuliro, n'abasajja abalwanyi batidde. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri nti, omuwala wa Babulooni alinganga egguuliro mu biro lwe balisimbiramu, ekyasigadde ekiseera kitono ebiro eby'okunguliramu birikituukira. Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni andidde, ambetense, anfudde ekibi ekyereere, ammize ng'ogusota, ajjuzizza olubuto lwe ebyokuliira byange ebirungi, ansudde. Ekyejo ekyagirirwa nze n'omubiri gwange kibeere ku Babulooni, ali mu Sayuuni bw'alyogera, era omusaayi gwange gubeere ku abo abali mu Bakaludaaya, Yerusaalemi bw'alyogera. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, laba, ndiwoza ensonga yo, ne nkwalanira eggwanga, era ndikaliza ennyanja yaakyo, era ndimalawo ensulo yaakyo. Kale Babulooni kirifuuka bifunvu, ekifo eky'ebibe eky'okubeeramu, ekyewuunyo n'okusoozebwa nga tewali akibeeramu. Baliwulugumira wamu ng'empologoma ento, balivuumira wamu ng'abaana b'empologoma. Bwe balibuguumirira lwe ndifumba embaga yaabwe era ndibatamiiza, basanyuke era beebaka otulo otutaliggwaawo so baleme okuzuukuka, bw'ayogera Mukama. Ndibaserengesa ng'abaana b'endiga okuttibwa, ng'endiga ennume wamu n'embuzi emmandwa. Sesaki nga kimenyeddwa, n'ettende ery'ensi zonna nga balisoonookerezza, Babulooni nga kifuuse amatongo mu mawanga. Ennyanja erinnye ku Babulooni, olufulube lw'amayengo gaayo lukibisseeko. Ebibuga byakyo bifuuse matongo, ensi enkalu n'eddungu, ensi omutali muntu so tewali mwana wa muntu ayitawo. Era ndireeta omusango ku Beri mu Babulooni, era ndiggya mu kamwa ke ekyo kye yamira, so n'amawanga nga tegakyakulukutira wamu gy'ali nate, weewaawo bugwe Babulooni aligwa. Mwe abantu bange, muve wakati mu kyo, mwerokole buli muntu ekiruyi kya Mukama, so n'omutima gwammwe guleme okuzirika, so temutyanga olw'ekigambo ekiriwulirwa mu nsi, kubanga ekigambo kirijjira mu mwaka gumu, era oluvannyuma mu mwaka omulala ekigambo kirijja n'ekyejo mu nsi, ow'essaza ng'alwana n'ow'essaza. Kale, laba, ennaku zijja lwe ndireeta omusango ku bifaananyi ebyole ebya Babulooni, n'ensi yaayo yonna erikwatibwa ensonyi, n'abaayo bonna abattiddwa baligwira wakati mu kyo. Kale eggulu n'ensi ne byonna ebibirimu biriyimba n'essanyu olwa Babulooni, kubanga abanyazi balijja gye kiri okuva obukiika obwa kkono, bw'ayogera Mukama. Nga Babulooni bwe kyagwisa Abayisirayiri abattibwa, bwe batyo e Babulooni ab'ensi yonna abattiddwa gye baligwira. Mwe abawonye ekitala, mugende, temuyimirira buyimirizi, mujjukire Mukama nga muyima wala, era Yerusaalemi kiyingire mu mwoyo gwammwe. Tukwatiddwa ensonyi kubanga tuwulidde ebivume, amaaso gaffe gaswadde, kubanga bannaggwanga bayingidde mu bifo ebitukuvu eby'omu nnyumba ya Mukama. Kale, laba, ennaku zijja, bw'ayogera Mukama, lwe ndireeta omusango ku bifaananyi byakyo ebyole, ne mu nsi yaakyo yonna abaliko ebiwundu balisinda. Babulooni newaakubadde nga kirinnya okutuusa mu ggulu, era newaakubadde nga kinywezezza entikka ey'amaanyi gaakyo, era naye abanyazi balijja gye kiri okuva wendi, bw'ayogera Mukama. Eddoboozi ery'okukaaba erivudde mu Babulooni n'ery'okuzikirira okunene erivudde mu nsi ey'Abakaludaaya, kubanga Mukama anyaga Babulooni era azikirizza oluyoogaano olunene okuva mu kyo. N'amayengo gaabwe gawuuma ng'amazzi amangi, era baleeta okuyogaana kw'eddoboozi lyabwe, kubanga omunyazi akituuseeko ku Babulooni, n'abasajja baamu ab'amaanyi bawambiddwa, emitego gyabwe gimenyesemenyese, kubanga Mukama ye Katonda asasula, talirema kuwa mpeera, era nditamiiza abakungu baamu n'abagezigezi baamu, abaamasaza baamu n'abasigire baamu, n'abasajja baamu ab'amaanyi, era bali ebakootula obutaliggwaawo so tebalizuukuka, bw'ayogera Kabaka erinnya lye Mukama w'Eggye. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye nti, babbugwa abagazi ab'e Babbulooni balisuulirwa ddala, n'emiryango gyakyo emiwanvu giryokebwa omuliro, n'amawanga galiteganira obutaliimu, n'ebika biriteganira omuliro, era balikoowa. Ekigambo Yeremiya nnabbi kye yalagira Seraya, mutabani wa Neriya, mutabani wa Maseya, bwe yagenda e Babbulooni wamu ne Zeddekiya kabaka wa Yuda, mu mwaka ogw'okufuga kwe ogw'okuna. Era Seraya yali ssaabakaaki omukulu. Awo Yeremiya n'awandiika mu kitabo obubi bwonna obwali bugenda okujja ku Babbulooni, bye bigambo ebyo byonna ebiwandiikiddwa ku Babbulooni. Awo Yeremiya n'agamba Seraya nti, bw'olituuka mu Babbulooni, kale tolemanga kusoma ebigambo bino byonna, oyogere nti, ayi Mukama, wayogera eby'ekifo kino okukizikiriza omuntu yenna alema okutuula omwo, omuntu newaakubadde ensolo, naye kirekebwewo ennaku zonna. Awo olituuka bw'olimala okusoma ekitabo kino, n'olyoka okisibako ejjinja n'okisuula mu fulaati wakati. Era olyogera nti, Babbulooni bwe kirikka bwe kityo, so tekiribbulukuka nate, olw'obubi bwe ndikireetako, era balikoowa. Ebigambo bya Yeremiya we bikoma wano.